maamulka Puntland waxa ay sheegeen in ay ka qayb galayaan shirka ka furmaya magaalada Kismaayo kaas oo hadda ay marti gelinayso maamulka Jubaland. Maamulka Puntland ayaa sheegay in ay ka qayb galayaan shirka uu ku baaqay madaxweynaha maamulkaasi Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe kaas oo isla maalinta hadda kuna beegan 8 bisha October inuu ka furmi doono magaalada Kismaayo. Kulankan shalay golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen magaalada Boosaaso ay ku sheegeen in Puntland ay si buuxda uga qayb gali doonto shirka Kismaayo. Hadalka golaha wasiirada ayaa u muuqda mid ka soo horjeeda hadalkii dhawaan warbaahintu la wadaagay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar oo sheegay in wax dani ay ugu jirin ka qaybgalka umadda Soomaaliyeed marka loo eego shirka lagu wado in Kismaayo ka furmo. Madaxweynaha Jubaland oo shalay shir guddoominaya kulanka golaha wasiirada ayaa sheegay in dhowaan xubnaha golaha ay golaha wasiirada Jubaland ay u diyaargaroobeen sidii ay shirkaasi si habsami leh ugu qabsoomi lahaa magaalada Kismaayo, wuxuuna dadweynaha ka codsaday inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo amniga Kismaayo. Dhinaca kalena ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in xubno ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda qaarkii ay saluugsan yihiin ama aysan la dhacsaneen baa shirka Axmed Madobe iminka ku baaqay inuu ka furo magaalada Kismaayo.